the hip hop is what I know. Bimkubwa kasarenda kupinga kasema boy go. Nifute ujinga kwa marifa mini flow. Home dona zinga madogo ananita bro. Misingi sipo jenga dunia tan control. Mganga na jiganga I do it mseme po. Yogoa kijiji mtetea utaona so apa. Unga no kwenye tope chezi bo. Weka vitu to be wrong kupe story about. Naroko kiwa haupo umefo. Rest in peace yona. Wangu mwana kwa sumu ukajikana kwa na mana ukali wa baba. Natisha mshana kwa zamana kifo chako class. Nikanza zama Mungu wakulaze mahali pema. Mwana on the road HOP HOP. Ndo kitu unafanya kama kuna noma kina B. Basu tanitonya zaidi ya sarafu tatu. Yes na utunza utu
mi dunia zima. Travela msafiru nafsi.
No, no, no more doubts. Enough is enough. Unasikiza sauti ya ndani. No, no, no more doubts. Enough is enough. Unasikiza sauti ya ndani. No, no, no more doubts. Enough is enough. Unasikiza sauti ya ndani. No, no, no more doubts. Enough is enough. Unasikiza sauti ya ndani.
Yeah, utotoni lisikize rap style. Ukubwa ndo huu high. Na hip hop life. Ujaniona kitambo nilikuwa extra mile. This is yo ngambo tunafanya true freestyle. Empty space kati ya mwili na kili jo. Napenda naps kiro. Napiga deal free of charge. Nisome kivingine kamwe. Siwezi kujaji la nafanyo nitazame. Elimu ni utambuzi. Wakupitia mambo kivurugwa na mamuzi. Badaya mbaya skendo bila nizamu utaluzi. Kwenye kila mchezo kijaribu wesi kosa. Hata jipya wazo vingi vimenigusa. Utajiri ni vigezo zishika zoleta Musa. Ya Mungu wa kwanza nguzo. Sabbath day I pray.
Naangalia pande zote. Naangalia kusi. Naangalia mashariki. Naangalia magharibi. Dunia nzima. Traveler msafiri wa nafsi.
No, no, no more doubt. Enough with enough. Unasikiza sauti ya ndani. No, no, no more doubt. Enough with enough. Unasikiza sauti ya ndani. No more doubt. Enough is enough. Unasikiza sauti ya ndani. No, no, no more doubt. Enough is enough. Unasikiza sauti ya ndani.
Nafurahi kwa sana kufanya nilichojia. Napata peace of mind. Mengi nishelewa in life. Another round niko speed nishachelewa. Nishapoteza wengi siku yangu sijajua. Netafuta nafsi liroi sijekabiwa. Ya dunia yana nafasi. Kisha chaguliwa moyo na kuenda kasi. Ninapojaribiwa napoteza mitikasi. Juu ya neno naomba dua. Navua ubinafsi. Navaa ujamaa na share kiroho safi. Maisha yangu kwa sana nilijipoteza nkajipata. You know who I am. Ukimfuata utasota. I don't give a damn. Kwa damu ameniokoa ndani ya Jerusalem. Zani naelekea heaven. My state of mind. Mabasha potea mazuri mina rewind. Lord help me to reach the blind.
Bidunia nzima. Traveler msafiri wa nafsi.
No, no, no more doubts. Enough is enough. Unasikiza sauti ya ndani. No, no, no more doubts. Enough is enough. Unasikiza sauti ya ndani.